When you say stay, I will stay. When you say go, I will go. There is nothing I wouldn't do just to please you, oh Papa. For everything you have done, for every life you have changed, all power belongs to you, oh Papa, oh Papa. In my, in my,
at least nwa m nna meka oke ọha na nna meka oke ọha na ike na oke ọha ka o doo ha anya onwezi anụ ọhịa ahụ na-ekwu na-eburu ha ego m ka o doo anya na ọ dị very wicked. Aga m asị ụdị ihe o jiri tere m ka ọ bịara but ya mara na the God I serve. Ụmụ m abụwa n'ọnụ, ụnụ abụwa n'ọnụ. Amen. Ka m gwa gị eziokwu, Chineke mere mmadụ ebere. Ọ lesinye unu, ụmụ m, ụnụ achụkwala onye na-anaghị eme gịnị na na-achụ unu. Ụmụ na ihe ga-eme ya gbawala unu gịnị? Ọkwa na ihe apụtaghị ihe anya ọ ga-ama. Akwa enwekwara ike ịhụ na-amakọ. Ụnọ na ihe na-ekwu, cheta na ihe Ekene m onye chefu na-ekwu, obi ṅụjọ njọ abịala ndị amụma nso maka ihe nọ n'ime ha ga-atụpụta ọwụkwuhie n'ọdị n'ala ụmụ m ka m mechie okwu anyị. Ụmụ m ka m hụ n'eziokwu, ọ baghị uru ime lọng preaching. Ọ jọsọ inye ụnụ Bible passage unu ga-ejide aka ka ihe nwee ike dịrị ụnụ na mma. And all lessons you onye ọbụla na we really need God. We don't want God, we need him. We need him. Unu wete Deuteronomy chapter 5. Chukwu gbaa unu ume, okay? Yes, the main topic wo ihe ị ga-eme dịsie, ihe gara gị. Ndị iro chụwa ṅụọ ha ga-asọ ngọngọ mee gịnị dana. A na m ekpere unu ekpere Chukwu na-alụrụ n'ọgụ m afọ m onwe m afọ m ụda dị ọya mee ka m mee unu mkpado unu maka afọ a. Ọnwa ga-abịakwa nnukwuru, ịbịa sị na ọnwụ ga-akarị, ọ ga-arụ ka ọ repetishọn, onye ọbụla ma chi na-ehe ọnwụ na-akarị. Ọ baghị uru mmadụ ịbịa na-eripit nke a. Kedụ ọkpere onwe ekpere ka ọnwa obi mgbawa ghara ime gịnị? Ịbịa n'ụzọ m. Ụmụ m, unu wetegodo, unu enwetego ya?
Yes, sir.
Deuteronomy chapter 5, ị gwara ha peeji nwa m?
Ọ dị na peeji 168 na Agba Ochie.
Gwara ha verse 16, n'ihi time, ị gara ịgụ 16, the commandments. But n'ihi time, ị gụọ 16, ị gụzie 32 and 33.
Yes, sir.
Ụmụ m, are you with me? Only three verses can choose ebe a maka time. Only three verses.
Verse 16, Deuteronomy 5, verse 16. Sọpụrụ nna gị na nne gị, dịka Jehova bụ Chineke gị nyere gị iwu, ka ụbọchị gị wee dị anya, ka o wee dịkwara gị mma n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị.
Gwa ha kwe ọzọ.
16. Sọpụrụ nna gị na nne gị, dịka Jehova bụ Chineke gị nyere gị iwu, ka ụbọchị gị wee dị anya, ka o wee dịkwara gị mma n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị.
Two things. Akwụnụ na ihe ọ gwara m. Gwa ha kwa ọzọ.
Verse 16.
Ụmụ m, ụnọ na-ege. Ike ekwezibeghị egwu ehe.
Verse 16. Sọpụrụ nna gị na nne gị, dịka Jehova bụ Chineke gị nyere gị iwu, ka ụbọchị gị wee dị anya, ka o wee dịkwara gị mma n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị.
Onye nke oyibo gụọ 16.
16. Honor your father and your mother as the Lord your God commanded you, that your days may be prolonged and that it may go well with you in the land which the Lord your God gives you.
Two things go through. Your life got to be prolonged. Don't want you again. And we long life with the taboo on when again. Now, come on now. Only short life with you. But the two promises, again, we long life, and then you hear gagara again. Come. And the neng nan nang obu may human beings. Sopuruha. And the Dika Paul looked in the book of Ephesus. Now the only commandment 18 year promise. Our one is you. Onye na akpari nne na nna ihe a na-agara nke ọma ma afọ onye na akpari Jehova bụ Chineke. Then go maka time anyị na-agụ ndị ọzọ, but go onye oyibo go na 32:33.
You shall be careful to do therefore as the Lord your God has commanded you. You shall not turn aside to the right hand or to the left. You shall walk in all the way which the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land which you shall possess.
Good.
There's that Deuteronomy 5, verse 32. Unu ga-elezikwa anya ime dịka Jehova bụ Chineke unu nyeworo unu iwu. Unu ewezugakwala onwe unu n'aka nri maọbụ n'aka ekpe. N'ụzọ niile nke Jehova bụ Chineke unu nyeworo unu iwu ka unu ga na-eje, ka unu wee dị ndụ, ka o wee dịkwara unu mma, ka unu wee meekwa ka ụbọchị unu dị anya n'ala ahụ nke unu ga-enweta.
Ụmụmụ, ihe ọbụla a na-ekwu na Baịbụl wụ ịnụ mgbe m si ndụ bụ ọnụkọ ọgụ, onwe onye chọrọ ịbịa chọọchị ya bịa kpere Chukwu n'ime mmụọ na gịnị. Eziokwu, ma ụlọ onye na-abịa chọọchị, imere m ebere ka a sịkwa ndụ bụ ọnụkọ ọgụ na-abịa chọọchị, you are wasting your time. O nweghị ihe ji na-eme, ịbụ bọdị ị na-eme a na-akọcha m. Ọ bụrụ na ịbụbụ onye bụ ọnụkọ ọgụ, ma ọ bụ onye ụmụ gara, ma ọ bụ onye nkwere, work out your salvation. Zụọ ala eze eluigwe otu ibe ngị si eme gịnị. Azụ mụ na nna wụda dị ma relax. A na struggle ka m soro banye. Ọ bụrụ na mụ na ya nwanne ihe sọrọ m na-eme mgbe dị ma na-ekpe gị ikpe, obi ojii nwere, asịrị nwere, o nweghị otu mkpụrụ ezi omume na-apụta n'ime m. Gradually, ị na-agụpụ onwe m from God. Ị hụrụ, sọpụrụ nne gị na nna m ka ihe wee dịrị gị na mma, ka ụbọchị gị wee dị anya. May human beings. Hapụ ndị na-akparị m. Ọ nwere onye m jiri ojii si jie. Ọ bụrụ na onwe masị man of God, ya gbara n'obi na Jehova agbanwebe. Na ha kparịzile m. Ọ nwere onye m na-agara ojii. Na n'ihe niile a na-akọ maka one man, anyị etu ndị otu e nọrọkwa na-akpụ isi ala na-eme gịnị? Na-enye. Natụkwa ekwu a na-ebo ebubo, ekwensu nwere pawa. And ọ ndụ ụmụ ya ka ọ na-ekechi anyị. Then abịaru ebe a, three things ekwuru. Be careful. Ọwụwa na ịbịa chọọchị mezuo n'iwu ụmụ m. Ị na-edowe iwu Chukwu, na-ekpe onwe gị ikpe. Mana ma ị na-emete n'aka na ị na-adaghị n'aka ịba. Ị na-emete n'aka na ị na-aka ịba. Be careful. N'ihandụla ihe gbasara ihe Chukwu, don't take things for granted. Adịla casual na the things of God. It should always be offense in a me attack the kingdom of darkness. So there are three things, Jason, that you may leave. Iga dindo. Ne dindo mini ne iga kanka. Number two. Ne iga arundo nye mwra muka mma. Ne iga arundo. Rie uru. Nye gara nkoma. And then number three, iga leave alone. Ihe dum dịkwanụ clear. Ọwụ anyị na-eji aka anyị shọtụ na ndụ anyị. By ibi reckless life. Mmadụ ga-anọ na-aṅụ igbo, ọ na-aṅụ sịga, ọ na-aṅụ mmanya, ọ na-aṅụ nke a. N'otu ahụ, ọgwụ ọbụla ọ hụrụ ọwụnye n'ọnụ, ọ na-adameji kidneys ya. Iwu Chineke niile na-enyere mmadụ aka ya live alone. Iwu Chineke na-enyere ha aka inwe peace of mind. Ị na-ebido gị na Chineke dị na mma, nwee ihe ga-adị ka gị chee echiche ga-ewebatara gị bibi. Because gị na the creator dị na mma, you need to live a peaceful life. And sometimes I'm not how people worship God. Mgbe ọbụla m gụọ Bible, si ọsọ m sọpụrụ nne m na nna m ka m wee live a long, ma afọ m sọpụrụ Almighty. Move on, anyị na-eche nnọọ ka a bịa church. Ị gaghị abịa first Saturday, ị gaghị abịa third, nsogbu anọ. Ọ nwekwa ndị na-abịa first Saturday, third Saturday, ndị na-anaghị abịa akara ha gịnị. Ma ọ bụrụ nnọọ na ha bịa imezu ọnaiwu, bedo ihe dadị na-agwa m, ihe ọ bụla ị na-emere Chukwu dị ka afọ na-eme gịnị na-eme. Nwana dị n'ala ka anyị baa ebe m ji emechi okwu m. Anọ m, Almighty si m abịala ekwu ogologo okwu. Wete Proverbs ka m were emechi okwu. Proverbs chapter 8 ka m were emechi okwu. Ojos ka o nwee ihe dadị gwara unu na ụmụ gara dị. First Sunday of the year. Ihe dadị ikwu.
Ọ dị na page 568 na Agba Ochie.
Almighty si m agwala unu okwu nnukwu ka e nwee ike mee ihe niile before m release ndị na-ana. Ya chọọ nkwa ụmụ ya were ime abalị na wa oke. Amarova ogologo preaching na-enweghị n'isi. Ọnwụ mgbe dum ka enyi dịrị ya. The most important thing, number one, sọpụrụ nne m na nna m. Ọ bụrụ na mmadụ ka Chukwu sụ sọpụrụ ya agọchie m, marazie mgbe ị sọpụrụ Chukwu. And ịsọpụrụ nne m na nna m, ihe wee gara m nke ọma, iwekwa na-adị ndụ n'ala ahụ. Two things. But ịsọpụrụ Chukwu, three things. Ị ga-adị ndụ, ihe ga-agara nke ọma, ị ga-elive long. Then olee otu ị ga-esi dị careful n'iwu ihe Chineke kwuru ọsụ mere otu sọrọ m. You shouldn't be casual na the things of God. Ị ga-adị aggressive. Ị ga-adị serious. Ị ga-eji kpọrọ ihe. Mana na ọ ndụ nwoke ị na-azọ. Ọnwụ ahịa. Hapụ ndị na-abịara chọọchị na-eme eri ihe sọrọ ha. Proverbs chapter 8. Ụmụ m, olee otu ị ga-esi mee ihe Chukwu na-achọ ka ị nweta ndụ. Ihe gara nke ọma 2024 and ka ị live well long. Being careful. Na gị ahapụkwala ego aka n'ime aka ekpe. So nwekwe Chukwu ka sheep atụrụ. So nwe Chukwu ka ị maghị ihe. Asụla m kpetere ya ta echi m kpere onye ọzọ. Were ndụ m niile chọrọ ya. If you want to prosper, if you want to live, and if you want to live long. Ka ị ga-eji nweta ihe m ji emechi okwu m. Wee laruo n'ụlọ gị gụọ ihe ndị taa. Proverbs chapter 8. Udo na aha Jesus. Verse 17.
Yes, Daddy. Ilu 8, verse 17. Mụ onwe m na-ahụ ndị ahụ n'anya bụ ndị na-ahụ m n'anya. Ọ bụkwa ndị na-achọsi m ike ga-achọta m.
Ụmụ m, ị chọrọ ilive long? Ị na-ewepụta time mee Bible study? Ị na-ewepụta time kpee onwe gị ikpe? Chihu onwe n'ụtụtụ, ị na-eche otu ndụ nwụrụ? Iji Chineke kpọrọ ihe? Iji Chineke na-egwu egwu? Ka ị na-abịa na ibe ha abịala? O nweghị mgbe m mere unu expect ka unu dị ka anointed prophet of God. Bede mere m unu expect ka unu may aspire to be an anointed prophet of God. E take ihe for granted. Gwa ha kwa 17 ọzọ.
Verse 17. Mụ onwe m na-ahụ ndị ahụ n'anya bụ ndị na-ahụ m n'anya. Ọ bụkwa ndị na-achọsi m ike ga-achọta m.
Ma kwuruzie na ọtọ ka m mechie okwu m. Ndị na-achọsi m ike ga-eme gịnị? Kwuruzie na ọtọ ka m mechie okwu m. Ebe m ga-eji mechie, unu gakwa ahụ dị ise, seeking him diligently. Ịchọsi ike. Onye nọtụ mgbe ụfọdụ nwere ekpere ị ga-ekpe, ọ na-aga-edisturb n'ụlọ, ị bịa somewhere, jiri oyi ikpe. Onye m ji si na m ga-edevelop nkwere. Maka no matter what, Onitsha Town. Bedu nkwere nọ nnọọ ka retreat. ebe mmadụ ga-aga ịgbachie geeti, ị nwere ebe ị ga-achọ ịnọ mere onwe Bible study. Kedu otu ị ga-esi mezuo ihe anọ na Deuteronomy 5 verses 17, 32 and 33, 3 verses. Ọ gwara m gụzie 17, ihe ka onye nke Igbo.
That's that. Verse 17. Mụ onwe m na-ahụ ndị ahụ n'anya, bụ ndị na-ahụ m n'anya. Ọ bụkwa ndị na-achọsi m ike ga-achọta m.
Ụmụ m, onye hụ m n'anya, m gwara ihe ọjọọ. Ndị a niile ji m egwu egwu, mgbakete ha azọ ihe ọjọọ. As far as I'm concerned, I won't make a fool. I have tried. Ịdọ nkụ nkụ dọn hapịa. Agbaligwele m, especially Chukwu m ọnụkọ, agbaligwele m ya. Kedu ihe m na-ebidobere ya? Onye ji m kpọrọ ihe, m were kpọrọ ihe. Onye jikwe m gwuo egwu, m were gwuo egwu ya na ọrụ onwe. Oge 2024, ọwụzi daadi ahụ na-akpọ onye nzuzu. Michael Aliekwene Stanley Ibeli, ya kpọwa m aha, ọ sị ya pastor na another church. Na-atụfere church okwu. Amakwanụ, ama ya. Mmadụ, at least ụmụ m ndị nkwere, o nwere na onye ga-ahụ ịsọ deede m. Ọwụ nwunye ahụ na-akpọ deede na nkwere. Sọpụta onye a na ọ deede m. Kichichi nwe nwaka mma ripọtụ kwara Chinedu Mezi. Bụzi onye na-akpọ m n'ọnụ. Ma nwanne ka suda ha ege m. Don't worry, anyị na-enye ha. So, ndị hụrụ m n'anya ka m na-ahụ n'anya, ndị na-achọsi m ike, make out time and seek God wholeheartedly. Ọ bụghị once a month ị bịa ka a ghara ịsị na ị naghị abịazi church. Akọmendịkwara m Chukwu ma n'ofu ụzọ. O nwee onye ọ ga-awụrụ okwu tọrọrịa ya zurukwe gburu onwe mee gịnị? Bịa ebe a na-agagharị ka a sịkwa, ọ Chineke m si abịala. Ọ Jehova si abịala, ka ọ ghara ị na-edesive onwe. So ka unu na-ahụ ya. Ebe ị ma, ụmụ m, ama m ihe na-ekechi unu anya. Ị ma na ịgba mmadụ chi nke ugbu a, na ịgbapụ ụzọ a, moto nọ na eburu. Ọ bụ ị ga-eme ka efọt gbapee. Ma ọwụ iji ego, ụlọ ka ezigbo ihe anọghị, ka ọzọ ezigbo ihe na asị onye zuru ya ihe dum nọ n'ụlọ a gị were. Ọ wụrụ ụlọ nwere treasure, ị gaghị azụ ya. Almighty so nwa m, ịhụ m n'anya m gwara m. And ị chọsi m ike ime gịnị? Ị chọta m. And once ị chọtara m, ị nwere ndụ. Ihe ga-agara nke ọma. Ị ga-elive long. Ọ gaghị put everything ka ị nweta. Ihe unu gịzi na dọla ngazi. Yes, ụzọ ịrụ mkpagide o. Daddy awụ ihe ọ wụ overnight. Now, one way ị ga-eji nweta ebu hụ Chukwu n'anya. Nke abụọ, chọsie ya gịnị? Nke. Ma ọ na ị chọrọ inweta ihe ahụ ị na-eto. Nke atọ, continue ọkwa, ọ na-ana abụọ awụ ya. Betu ka m break it down. Bidozie na verse 32.
Yes, Daddy.
Guru 36. Onye ukwu na-egbu mgbu nọrọ ala. Daddy unu kwụ ọtọ. Ọ wụghị maka akwụmọtọ. I want you to, you know, understand what Daddy is talking about. A chọrọ m ka unu dị ka m. Mara Chineke ọfụma. Nwa m gwakwue.
Yes, Daddy, ilu 8, verse 32. Ma ugbu a, ụmụ m, geenụ m ntị. N'ihi na ndị ihe na-agara nke ọma ka ndị na-edebe ụzọ m niile bụ. Nụrụnụ ịdọ aka na ntị wee mara ihe.
Ụmụ m, strictness ọ nọghị ka ọ nọghị ya. Commitment ọ nọghị ka ọ nọghị ya. Very good. Bidokwa 32.
Yes, Daddy, 32. Ma ugbu a, ụmụ m, geenụ m ntị. N'ihi na ndị ihe na-agara nke ọma ka ndị na-edebe ụzọ m niile bụ. Nụrụnụ ịdọ aka na ntị wee mara ihe, unu ezekwala ya ndụ. Onye ihe na-agara nke ọma ka mmadụ nke na-ege m ntị bụ. N'ịmụ anya n'akụkụ ibe ọnụ ụzọ m niile kwa ụbọchị.
Ụmụ m, ịmụ anya gịnị?
N'akụkụ ibe ọnụ ụzọ m.
Kwa gịnị?
Kwa ụbọchị.
David na Psalm 119, onwe mgbe ọ na-amụ anya. Onwe mgbe ọ na-ebili eme midnight. Onwe mgbe ọ na-eche nche. Ịhụrụ m, ọ na-asị na ya na-echere Jehova dịka ndị nche si eme gịnị? Echere ụtụtụ. Ibe ya na ha, o bilie, ọ kwa king. If we're looking at when we come by 1 week, and we should believe it, three, but my dumb nana, watch you go bang. You don't know we put him in a cover. Most of you are not happy with anything. One continue, not run a lag my quality pool also. Kagona beke, before only you will make sure, only you will get a guy with your brother, not run a lag from verse 32, one.
Yes, Daddy. 32. And now, my sons.
Oh, Mom, I want to hear that one. On a way where he went out, but so, Mom. Oh, Mom. One them, Mama, oh, you should call that one, Mama, one them, gone on that altar. One them, oh. The mother, when her getting it, says, who is your new shook at me, one them? I will yak in Hase Chalahawak. If you are dark, I saw you at Walang. Continue 1:32.
Yes, Daddy, 32. And now, my sons, listen to me. Happy are those who keep my ways. Hear instruction and be wise, and do not neglect.
And do not what? Neglect one and do more. Don't neglect my admonitions. Don't neglect my advice. Continue, Mom.
Yes, Daddy. 34. Happy is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors.
Watching daily, Maka. Even if he be May him Monday, Tuesday, Wednesday. Chukwu amama amachi amachi. Asila na mbige jine ikpe ikpere gabriri ona anongbochi Wednesday. Maka ema ama chukwu oge cheng Tuesday. Eshi mongon na bataragi ikpe beti way day. Igane devote for God. Watching daily. Because ema mbo oga bia koran aka. Mbe ni ilewe hegene. Anya. Oyake uji sine chenche ne megene. Nebebe ema mbo oga bia. One continue, verse 34.
34. Happy is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors. For he who finds me finds life and obtains favor from the Lord. But he who misses me injures himself. All who hate me love death.
And nature and they make it all by it. Haman no hakahane megan. Kahane megan. Those who hate me love that. You cannot eat your cake and have it. But when he gave me ideal of Ruchukumoi Koreas. And then the only man of Yanava say 13 or say, it will good you ever wait for your jaw again. I said, yeah, but he got really practical. Anything in there, watching daily. Na bia chukwu nso. Ki inwe ike inwete ndu. Ihe mwe ike gara nke oma. And ike inwe ike live long. Abia me gunu na other promises. Di no ge shofuzo bia shuzo asa aboso. Onye nke Igbo ngwa goye mkpuru na otoko ogoye kai were emechi okwu anyi.
Yes, Dad.
God, first of all, God 13, Ebazie 32. God 13, 17, my call conclusion.
Yes,
13,
Dad.
17.
Verse 13. Ebu Jehovah bu ikpo ihe ojo asi. Mpako na nganga na uzo ojo. Na onu na-ekwu okwu ịgbakete Chineke azụ ka mkpọwuru asi.
Unu ọhụrụ na ọ na-enwe ndị na-plan ịgbakete Chukwu azụ. Ha na-abịa chọọchị, bet obi ha apụgo ebe Chukwu mere gịnị. Ha mama na abia beto okpokoro ahu 17
17 muwe na ahu ndi ahu na anya bo ndi na ahu m na anya abukwa ndi na acho si mi ike ga achota m
give positive results. Are you serious with God? Are you really seeking God seriously or casually? 32 to 36.
Yes, Daddy. 32. Ma ugbu a umu m genu m nti. Nina, ndị na-agara nke ọma ka ndị na-edebe ụzọ m niile bụ. Nụrụnụ ịdọ aka na ntị wee mara ihe. Unu ezekwala ya ndụ. Onye ihe na-agara nke ọma ka mmadụ nke na-ege m ntị bụ n'ịmụ anya n'akụkụ ibe ọnụ ụzọ m niile kwa ụbọchị, na iche nche n'akụkụ ọnụ ụzọ nke ọnụ ụzọ m niile. 35. N'ihi na onye na-achọta m achọtawo ndụ. Ọ ga-enwepụtakwa n'aka Jehova na ihe ya ga-atọ ya ụtọ. Ma onye na-eme ya emegide m na-eme mkpụrụ obi ya ihe ike. Ndị niile nke na-akpọ m asị na ahụ ọnwụ n'anya.
Ụmụ nwa dị clear. N'otu soro unu ka m gbere unu ekpere. Eji m obi m niile bịakwute gị Chineke nke Abraham, Isaac na Jacob. Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Na-agọzi gị n'ihi ụmụ gị ndị nọ n'iru gị n'ụbọchị dị taa. Dịka onye kwuru mmemme awụ ihe anyị bidoro na February 2023. Edugidere anyị bata December 2023. Ebidogodo ike ikwe off na nkwere. Mgbe mere na Tuesday. Until I lọta ebe a. May opening ceremony. Na 22nd bụ Friday. Ịdị ahụ. Edugidere anyị bata taa first Sunday na 2024 bụ 7th. Narị ekele n'aha Jizọs. E were ụmụ nke gị n'aka Chineke. Ekwe nụrụ abụ. I were go ahead to hand over to you. And I ma na ị pụrụ ime ihe niile. I ma na with you everything is possible. Ị maara ihe na-agba ha mgba. Ị maara ụdị covenant onye ọbụla nwere na-adọlị azụ. E guzo m n'oke nkume bụ Jizọs. Sị ebe ha ewerego akara aka na ihe dum ha nwere surrender to you. All unclean covenants ha nwere gbubie ya taa n'aha Jizọs. Jehova, ọ gị bụ Chineke. Ọ gị bụ ebe baba siri ike. Ọ gwanụ gị ka ụmụ chọtara, egwụla ka ihere mee ha. Ọtụtụ isi n'ezinụlọ ndị ọbụla na ihe anaghị agara ha nke ọma. Ụfọdụ chikwe na ezinụlọ a kpọrọ ha asị. Bedo onwe ịhụnanya karịrị nke gị. Ọ bịa ka nji na-asị renew your covenant with them taa bụ 7th of January 2024. Ka ọ bụrụgodu na o nweghị onye na-eleta ha ka ite ka ova letewa ha n'aha Jizọs. Chim. Ụfọdụ ga-ekuli nawa taa, ụfọdụ ga-ebido echi, ụfọdụ ga-ebido nwanne echi mgbe ọbụla. Taa bụ 7th of January 2024. Ewere m 7th a gagide ruo 31st of January 2024. Na-agbakọ m. Ka o nwere inwe edite the kingdom of darkness ga-enwe authority imechi ụmụ gị ike n'aha Jizọs. Ma January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E were wom all the months na 2024. My future were bakwan. Chineke nọ on the throne. N'ihi aha m na-elekwata igwe atụrụ m. Ekwela ọnwa ọbụla karịrị ha dakwasị ha. Ka ihe ọjọọ ndị iro kwakọrọ iji buo ha agha destroy ha n'aha Jizọs. Nye ha special grace na ebe ọbụla e liri ha ọgwụ ha zọọ ụkwụ ka ọgwụ a mebie. Ka ndị iro ha ghara ilenwu ha anya n'iru. N'ihi na Jehova bụ Chineke bụ ebe mgbaba ha siri ike. In the name of Jesus. Ụfọdụ tụgo ọrụ. Ụfọdụ chọkwa na ọrụ ha na-arụ ka e mee increase their salaries. Were ebe ihe dum nọ n'aka. Ekwele ka ụmụ gori ọnụ. Ekwele echiche ọjọọ ndị iro ha mezuo n'ebe ha nọ. Papa m, ụmụ ha anaghị emete ya o, ma arụbakwala mmehie ha ama. Ma ama m na inye ha power, ha ga-emete. N'ihi na onye isi dị mma ga-adị mma. Ị maara adịghị ike ha. Ka ndị ahụ agụụ ezi omume na-agụ kwee ka afọ ju ha. O Lord my God, biko, kumu nwe ike bara gi uru. Maka amam na aburu zo chota alaeze gi akunobu igenya. Nyekwere ma good health. Nyere ma life. Nyere ma long life. Chim, deka mkuru mba nme ukwe ozo, ejikwe ma bako anaka woke ma obu wanyi, madu joro njo, haka mkuru kunyengi. Jehova nedoro ma. Ebo obla hano, anywhere in the world, within Nigeria, without Nigeria, kanyang neru ha. So that ihe obla ige mere ha wun ihe eji omume ha, bini ihe beren. Thank you, Father. In Jesus' name. Omom kaiku onu kamara. Omo na ya Jehovah God unu debun. Jehovah me eri aka omukwasi unu. Jehovah me kwaru na ma. Jehovah bulidia na run. Ya unu do. Na ha Jesus Christ bu onye nwanyi. Thank you, Father. In Jesus name. Wanu me panya nwa omu. Give him my, give him my.